Chanchobe ni nchowe kujogera Likuba agati gaba babantu Bana Spanishi Halimu yifumo jino Halimu ndabuzi ya igutuna Jimmy Ulimu kujihwa eji Oo ulimu kubamba igu rekodi Ndijis rekodi eyo Iko ya nini ya Spanishi Yaga pangwa ajindi nindagali oguno Bakutanaba antomwe amogo sigasia Halimu indaruba orogui mboru nini Ndoga gali igu ndimbira Pere oo Obo mbondagaru yanda oro Halimu ibana awo eno boonse Wagagomena abubata Ndila swirira ibuzwa gulimbabo zindizimu Halimu ndaenda ifu mojino Agubo na Joseph munini Halimu eno chagujita ijintujimu Incha nchobeni gulindine Halimu ndagali komene chanchobeni umubona Halimu eno ndijisijwi yomwe Deni nganda amba mujisipanishi Sanga mwayanda igulimwa Hallelujah Tanigaruvi ibala Ndagali kusola igu jita munga intu musinke imatwi Igu tiandi mwe ijindi jimi Eno ndiza inga ndaamba eji gurubi degonse Nyomwabona Pele kukubuo tugu inda Kondi yeya diagali oiga Ejo jiriga botu Go ndihwa Ndihwa oiga Halimi mpao Igu taruba Gloria Adiosi Nchibo tubuyo Oo ndagaji siji ndi iguba gunselero mudoropo ipati Doropo ya Mexico kwa amba ura ambabo gunselero guya Yenobo bondagabo terwa Halimu ndagaligu ndagaligu finerani nindaga zwa ogo Halimu ilionse ulandi ezia Iwa amba ura kumuga intumu nini muna finish Bagandi tola utara ogo Kobaga inka kobaga ita iguti Bethany Jisi ilionse jiri jisimu zezo uajo Nilima simpe Muli kungwa, igu jokoro kwa, iwa jui. Ndili munsi ilogo, guli ejo na, saa inga mwanandi wagabotu, jiributi ejo. Oye munga intumu nini, wagali munga intumu nini, waru yando. Pele, wagali mburi ndime, wagayanda iwa ambaura, igu njigonse, harimi siku pandura, wagali kwa ambaura, gufamba na nchobeni, harimi, siku pandura, tagali kukonzia, igu jamba, ya gufamba na logo, mburi ejo, nchagali bianda, igu jamba. Halimu wagali kunga waima abushu wagwe wagali kunga bwasalala wagamba ndajinji ya mugati ku barombwana baro iba ku Babylon pere nyo mulizi ndagabona ibuti bonse iba yuni baimba mujikuwa ibabwa baguwa mujikuwa iba kwanda barira mujikuwa ndira gambwa na maganinzi andiswe munzira ili onse pere Umuya umu wesu, uyeya kuti mwambo wesu uyoba mwambo wa millennium. Mubwini, pere swebo, twagatambula imu ya usalala, ejo jirima sipe nkambo, tujisi mwambo wa kujuru. Tulijisi mwesu royo, ano, andiswe jifumo jino, imu iminizi kuswa Washingtoni, ndashoma, wagaberega kunsi, abaleri iba jisibo sanwe na jisambumwe, ibaleri iba jiroba, alimi munizi ejo, Mbondi huwa igu imigira obu, ajibumbiri eji, ugana na amuntu, mburi oyu gake degu nzeri angu. Herebu mboni kwa kweli onse, kwa gali bobo, ibubo tulo gogu inda gulindime, harimi kapati jindi na ndashoma wagali munaruta, igutina atinda rubira, nanka munagatoliga, na munaruta. Harimi wagamba wa, jintu jimui, igu ya vura gunsi atente, ya musuangano wa Pentecosto, harimi wagabuga. Gumalegero, waga mamba nzira ya kwe igu ya kujipairu. Halimwi, jindi na aga jita imwami waga sebuga. Halimwi, haringuwe, agumulerega igu nji ilogo chaguti. Ndiye ya iguti ulagwensia igu amba, mumi ambo ya ndene itandila ujiroga. Halimwi wati waga sora omwe, tija gaberega mpao waga sora umbi, tija gaberega. Halimwi, ndiye ya laguti ulagwensia igu amba. Jisipanishi mbubonya mburi ndi nye nyonse mbomu gonsia. Habobo wa waga sora yonse ya mbubo. Halimi te ya gagonzega kuberega. Halimi amubone iguziba ejo leza wagali imubo tulogo. Waga seruga agumupa imuambo nguwa ataka gonsia. Iguzwa iriri wagati jiraberega jirigabotu. Ndiye ya kuti eyo njenzira mboji oba guruba zurumbi. Wibaruga kunji kondi jisi mumoyo wangu wambungano nini kutara. Ndajishoma o ndaruba abusena pojibede jiriwano abusena bumui munsi Butondo Street Halimi na yeya ejo ndagonzia iwu yeya igwa bara Butondo Street o gombungano ya apostoliki yaba na Spanish kwa ya gari kubede ndagari kwa amba kumwe mberi obu inga uyoba busena ebulemu iguba rugurusho kunji ikwabusena imbungano mpya abantu babotu abobo ndiye yakuti inga kwazuminika ikubarugurusyo buzuba bomwi nyebo mugomba ikuli ejo mubole munjire akuba arugurusyo lino ndishoma kuti kurorora buyo kwa ejo ncho twakajisi ikuya kumbungano imbi ndilaya ibimigira murubuwa kandi yeme kurubaya pogo pogo kumutuzira wakusolega ikuzwa ikuya kuchindi chamasiku yakali inchoveni yakali kunono oko kondi takarubi alimwi ndi chisi irekodi yabali ndubanini ibatana iwatwa alimwi ababunyina abo ibakayimba akupanga rekodi alimwi inga vakali kusola iwimba koshoma buyo ero tibakakonza iwimba ibuyo kabotu munizi vakali kunga bati mukusana wakoshoma buyo vakali kunga valaita yowanayi koshoma mwabona alimwi ndayalabeka mwanangu musimbi sala alimwi nekuba balamba tata koimba polisya ako kareko dikanini kaka nini mukusena wakwamba spanish tiba kali kukonzia kwamba bala eyo vakati ibasimbi vaspinachi vasimbi banini bana spinachi gabaimba koshoma buyo ma ndayeya kabatobera imuswangano irukurusyo rwakali kutala kubusena kuya alimi vakatobera muswangana musinzo onse ikusika kunkomwe yakujwe alimi nda jintu jinini chaka jata mumoyo wangu jindi nitwakazwa ku California mungwes mo andime na mungwes brownie kutala kuya kunganda ya mirao eyo jindi nindakaseruka kuinda mubuyake masiku ayo itwana oto katwihwi ikuya katwiya kuimba ikuti ula kuchepuka yebo nyebo mwakaihwa ikuinda mumimuni ya muzuba na zimvule ula kuchepuka yebo zindi zinji mumasi menzu kumasena ankondo yakuzwangana kwa nyika ikusola kuleta murumbe wa Kristo inganda ye abasimbi abo abarombe kabaimba inyimbo eyo kuli ndime ula kuchepuka yebo ikuinda mumimoni ya zuba na zimvule ula kuchepuka yebo abobo ejo kwakali ibunanike kuphati ndugwasyo kuswangana mwembezi wanu mubotu akubothewa loko ikuona mbungano eyo kayiphona alimi mulijisi obubuyake bwebesi awa ikabukhede bonse ibunji wabusena wakubikhira myota ikusena nchoveni bubotu mumanza amwe osalala ikuti natu akonziya ikumujana kububona akuziba ikuti tuli mukuyitira irubugurusyo walonda shoma inga watupa romwe ndino sunu masiku tuli kumbungano ya mukwesu outro imbungano ya Jesus name kuya kurubazu irumbi alimi mukwesu outro ndashoma mu kumbungano ya apostoliki ayalo ndayeya witwa ibuyo izina lyakwe imbungano Jesus name ndiye yakuti ngwabusumini kwa apostoli abobo tule dekuba ikuya masiku ano alimi eno tatuli mukwamba kumbungano ya Spanish eno mubole kuya nkhambo nyepo mulakhala kukulizi wa mulimo alimi mphawo kuyoba murundano muphati wa Christian businessmen kutali ilabwane ikwamana kuswangana wajabwa mumambungano ambi mulibwane alimi muswangano muphati oyu kwamana vayoba vasikukana nababo tuloko ababo Orio Roberts amukwesu umi muna Methodist oyo wakazwa kufuturwa alimi valatamina kuti mukanazi wangu zuloko ero ndi masimpe muyobotherwa miswangano miphati ero nyobo nobana bakubusi vali chisimurundani nokuya wabakubusi abaro mbuli mukwesu mwakazwa kwambirizya ndiyo laitera ibana ibangu ibakokuya ikuthegwa inga bakonzya ikunjira ali jejo alimi eryo eno mubole tiyobotherwa ikuba anyepo imwami amurongezi nyonse alimi lino ndiyanda ikujula mu baibele ikubala kumwi ikwajwi ilyakwe lilongezedwe alimi ndasala kusenu kuno wakaindi buyo kanini tandiyandi ikumujata kwachindi chilamfu chibalo chimwi alimi chimwi chavyo chijanika muli 1 samuelo achimbi chijanwa muli Isaya alimi ndilomboziya ikubala ikuswa kuli Isaya rutanzi alimi ndi sena mulakonziya kungwa kapotu onse kuzungulika akati kama maiki aya aboneka kuba ajata maningi kuli ndime tandizi nankhambozi nyewo mulankhuwa ikapotu anzi awo potambika janza lyako kwapota kwapota lino ndilibyo wangi deju anini mukwini ejo chizwa ukamba ukakunji alimwi kuzwa nindakali ikokuno anthu omwe ababu nyina ababana Spanish ikutandira miyaka ili khumi ayisambomwe yakainda ndazungwita ndiza ikutandira miyaka ili khumi ayisambomwe na khumi achirowa yakainda ma ndakali kukambauka ikuzwa chiindi echo abobo ndakali katede mphawo ndakati alimwi ndichikatede pere ndichizumana na kuruzya lwalesa Ino atu jule kuli Isaiah 40, ijipati 40, ja Isaiah, halimu ijipati 1, na ijipati 3, ja 1 Samuelo, halimu jindi, notu jati demasena ayo igubara, iwajwi, ndi anda iguti eno, kulindiswe, iguko tamiga mitu Yesu, iguaka indiga nini kambo gamu pairo.
Our Heavenly Father, We are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary.
Tata wesu wakuchuru twarumba sunukambo gajoro eji yakuyimikira mu busana busara obuyandika butulidwe bulireza yakumulimo wakwe harimi mburi mbotuze kuti bazike bako ibakayima kunze lyachibumbiri eji na chikambaukiro zindi zinji anthu omwe abumi butulidwe Gunchito yako.
And this morning brings back memories.
Alimu kuti eji, jifumo eji, kulaleta rubo zivarusyo, zivarusyo zabukurusyo oro, wakazwa kutariga, antumwe amwe osala oyo, wakabore de ansi, muji moja mumunimu pati, mbulimu sumpururu, wamuliro, alimu wakamba imurumbe oyo, were de ikufumpa inyiga, enoli no sunu, ngumaga ni agare. Nimurumbe waka jatamu liro kuinda mumuntu mupati ni wakamana kubona mburi Ori Roberts, Tommy Osborne, Tommy Hinks, abamwi Ibanji, harimu kuinda munguzu ezo, njoba yotu wakabika anto omwe, kwabona imurumbe wapanga miriro ya rubugurusyo mujisi yonse jiri kuinsi ajuru, ikwa murumbe wa Pentecostal, ulije ezo tuwapa igurumba, agurumba izia, ulindwe. Ole za singuzu. Harimi eno sunu tulalomba kutievo. Uyo bamba Yesu. Ikuli bambira kukwempa ikupati ogo. Uyo ojitiga. Tula shoma. Harimi kuti. Nyo Yesu. Tairimu jimo. Kambo. Na ejo. Na kambo. Gaji mchujimbi. Ejo. Yebo. Chojisi. Muji obwido. Kambo gandiswe. Tualomba yebo. Utujatire. Utumpenda itwesu. Eryo. Uyo ganana gulindiswe sunu guinda. Muchi iliago. Longezi ya muembezi wambungano ei, madaigona ayo, basho mesi, abantu boonse, jivasi mbungano, longezi ya kwaya ei nini, asipiano, abasi kulizia zilimba, boonse antome, longezi ya avo, balo, ibanjira, mumidiango, yabu sena obu. Ndarombo ziaba zwe, gaba jinchitwe, ijindi joonse, uinsi kunini kulindwe, iwinda, mboba gabe deji ndi niba kasiga mugati, gojipa, tata, alimu ndarombo ziaba be, bobo. Agwaro jifumo jino, kambo, twajiromba muzina ya Yesu, amen. Lino kujula kubuku ya Isaiah, ijipati 40, tulabara. Amumuze nyebo, bantu ibangu, mgamba, leza. Amuganane nyebo, majwi, agumuzia, uli Jerusalemu, agulirangwe, ikutinkondo yagwe yamana. Mirandu yagwe yalegererwa kambo igabuti walo watambola igubiri iburumbu iguzwa umanza amwami kambo zibizi yagwe ijuri asikomporo munkanda yagati mubambe inyebo imugwagwa wa mwami amurura migeleza iwesu inzira iyandula musogwe makuti onse apilingene ayoji nchimigwa harimu njirundu harimu ajuru Ziyogu nganisikwa, alimui azipiringene, ziyogu ramigwa, alimui imasena, ayo nchomene, ayogu andalata. Ino ibule mubwa mwami buyoyi bununwa, kabela ivantu, boonse bayoji bonanto ome, kambo, imuromu wa mwami, nguwaga jamba.
Now, in the book of Samuel,
Lino mubugu ya Samuelo, 1 Samuel, jipati 3, Ndi andaku bara 1, 2, agampango
19.
Lino mwana Samuelo, wakamanina mwami mirimo kumeso airi, kabira ijwi ya mwami, liagari uyandiga, ujindi ejo. wakanyi na jirenga nujijugite. Harimu njaga bola iku jitika kujindi. Eri eri na agarete mubusena bwagwe. Harumeso agwe agataliga iku afwara. Jaguti tanagari kukonzia kukubona. Kabera ilampi liareza. Galitana guzima imutempere ya mwami. Omo bogesi liareza mori agavete. Harimu insamuero wakalirete iku tiaone. Lino imwami wagaita kabera wakafua wati pano mpendi.
The 19th verse, and Samuel grew, and the Lord was with him, and he
igampango 19 kabera Samuel wakagomena alagwe mwami wakalawe harimiti waga winsia ansi maju agwe na ajea.
All that would be enough text that we could speak on here for a month.
Oh, eji inga jaga jibe rajinji ejo, chotu gonzia kuganana awa kwa mwezi, halimi inga tuwa gonzia iwamba ijiyo ijipati kuzwa kujibaro eji jabulemu. Pele kuseni kuno, halimi tujisibu yo maminiti atandira kumagumi obiro iguzwa kujindi jerede kuzwa kwesu. Ndiya kutijikolo jansondo jamana na andiza. Jitobera eji, tandizipe, pere neguba, lianda ikuberesha jibaro ja, eji liareza mumazuba aya ama manino.
It's a very outstanding time.
Nguji ndijibo tulogo, tulaziba iguti abusena, kutwali kugana na iguzwa mumarembe, iguti agati, waganyina jirengano jijugide mumazuba agwa Samuel. Abobo, bubusena igutagwe jirengano, ibaiberi agati, bantu baranyonyoga. Tule deguba jirengano, harimu zirengano, zibora guba sinsimi. Harimu ngujwi, liamwami, liamwa gulimbabo.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest.
Alimi tujana kuti Eli tanagali musisimi wagali mupaizi alimi wagali kuyabu jembara ameso agwe agali kuyabu zima alimi tanagali kukonzia ikubona kuti aendende wagali muntu mupati mulemu alimi wagatali degulegera mulemo wa mwami kutalanganisigwa.
That's something like it is of today. I think the church
alimu ejo nchintu jimui mburi mboji vede iwasunu ndi ya kutimbungano tubunga atubungwe tuagaligo mumunda kwa jindi jiramfu alimu tuatariga ikuberega alimu mulimo wa mwami wajara utalanga nisidwe.
The word of truth, because the church in itself has become
Eju yaga simpe kambo mungano muligwa yo yaba yo frede harimi tuyanda sunu eju liareza kugana na agatigesu utu josia swebo harimi mubone eri wakalire de ansi harimi iwana kwawe wakali kuyabu bulanguzu wakali mupaisi harimi tebaga jisijire ngano jitugi deguzwa kumwami harimi ogo igubura igupati harimu leza waga shomezia igu kwanya igubura wa ora. Ulajita ejo lionse.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour.
Harimu tuyanda iju ya leza sunu igu kwanya igubura wa ora. Igu kwanya jindi ejo chotulimu kuponamo. Harimu inagamana kushomia inga tuagonzia igu sitigizia. Jagu tontogeze kwa iguti. Uyoga mbajisho mezio jagwe. Ago kega nzambwe ni imu shomi kajisi mumubu mbi wagwe. Iguti waga shomezia, igu kwanisia, igu bula. Harimu sunu gambo gomwe iguti imbungano iri muji imoncho ibede. Kambo uguri majwi imanji rogo. Imajwi imanji ilogo ambi. Gugwerelezia imbungano iguzwa gujwi yareza. Igu sigira jama jita zumba uzigirogo iguti ibangi inga. Tabayongu ijiriareza neguba iguti lilamba mponya agatigabo. Antara inga tiba gonzia agwaro igulingwa kambo inga Lilaba jintuje nzuguri mbabo. Vali ibika iruwabo igunji agati. Igamajwi abuzuba.
And if we notice in our scripture reading that the voice
Ali mungu tutualangisia mumarembe esu mugubara. Ikuti jwiriareza liyagaba lienzu ulimbabo.
Alimi jaba
obo sunu alimi. Ikuti jwiriareza. Ulima jwi ambi manjirogo.
And then if God promised he would give
alimi mpawa ikuti leza wakashomeze kuti uyotu pa ejo. Alimi kuti majwi ambi aimpene ujwiriareza. Kukuti lire deguba jwiriasi mkondo wesu. Ikuti atunyonganye kuteti inga titwa kwa ijwiriareza jindi niliagamba. Alimi tulajibona kuti jagari jintujimui chiko zianyo. Ikuli ejo eri alimu ya Samuel. Pere ila wakaziba mpao ibuyo ikuti wakalireza. Alimi jagari maninite ikusanka ali eri. Kambo ijwiriareza. Kari gana na uli Samuelu, liyakari kumuambira kujatizi ya mijito imibi ya Eli. Kambo wakabebe gaba na bagwe barombe, alimi lagari iguweza imari, anyama iguzwa uzitu uzio. Ejo, teja gari igabotu, alimi lagari kujitazi ntu burubide, ikuimpana kujui iliareza. Alimi Samuelu wakajisi, jintuguyo ejo chamiyo nchagari kukonzia ikujita, mkugana nabuyo. Alimi wakali siguli iba, ashonto ikujita obo, kambo jagali ikuruwana ibusena, mubona obo, mwaga tumwa ukuyorelwa imo, eri mutempere, pere eri wakati, ganana au, mwabona. Alimi wakamwambira nchijona ejo, jagere deguyo jitiga, oyo Samuelu, na ibusu wabwa eri, wakali manite, mburi mupaizi, kamboleza wakamba ura. Aleza wakali kutuma murumbe wakwe iguinda muli Samuelu imusinsini. Kuzora kwenzulogo wakaturwa kumwami iguzwa kubwana. Leza wakamba kulingwe mburi mwana alimi wakali ikumugambira nkambo ga mulimo oyo wakalede kumbere. Eryo jindi ya eri jagalwia bumani nina.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a
sunu. Eyo chintu ujiyo mungu maninina. Kambo jitonto zia ijwi. Ria uinda igu Gambia.
There is so many intellectual voices. Great voices. A mighty man who are intellectual.
Ulima jwi manjilogo abu pampu. Majima pati. Amuntu singuzu. Ibali mbasi bu pampu. Iguti. Muzimo ziabo ziabu pampu. Agwaro. Bala zunga nyamasi, tabali bantu bajibugira muta ibuyo, pele bala zunga nyamasi, iguleta tubunga tupati antuomwe, miswanga no mipati yebega.
And a person would be a bit confused. It's enough to confuse.
Harimi muntu inga wanyonga nisigwa shonto, waro ugunji iguti, babe wanyongene. Iwanzira obo zintu ezi, mbozi zumana na agusumpuga. Harimu gulimajwi, ayo, ayo, abuga, agujita zintu ezi. Eryo jipa iguti ijwi iliareza, iguteti libikwe, unze obo gubusena umui, ijwi iliareza, liaga simpe. Harimu ijwi iliareza, balati mbobuti mbotuyo ziba, ndijwi iliareza, kambo. Wasunu eryo liyagari mumusinsini wakatondeze kwa. Lino sunu mbobuti mbotu ziba ijwi liyareza kambo kuyubunuga iwajwi liya musinsini. Oyongo musinsini iwareza halimu ijwi liyaga simpe liyareza lila josiabuyo chobeni leza mumi uinda igukambia. Ajwi liyagwe liinda igukambia. Aliyubunugo uinda gukambia. Iwajwi liyaga simpe, pao tuwaziba ikuti ngundijwi iliareza. Kambo, ejo, uinda, uliambi majwi ilogo mumienya imbi. Ejo, jitandira ikutontozia, ejo, ikuzwa. Pele, amu yeye, liyo barama barama, liyo bo raguba, liyo yijita.
There is a voice today in the world of politics.
Lino gulijwi sunu munyiga yatu nzenyu. Eryo ndijwi pati, alimi bantu, jagumaninina, mubuzwa obubu pati, watu nzenyu. Bayo, yaga sanga nisigwa yonse mumambungano. abo azintu zionse.
And many times that we have just seen recently,
ari mwizindi zinje ikuti twazwa kubona ibuyo ino ino ikuti ijwi iyatunzenyu mubwini lilangu zokuinda ijwi lyaleza mumambungano nape ibantu bana America ingano batakakonzya ikuchita ejo chobakachitabuyo mwabona ingani batakachitape.
If the voice of God would have been kept alive in the church, they'd have never made that mistake.
But the voice of God is so much stronger than the earth today. Than the voice of God, and so Christian fervor. Zulogo, Munyiga Sunu, Iwinda, Jui, Yareza, Iwusigilabantu, Basambara Bupati Wabu, Wabuna Kristo, Kambo, Jipampito, Jampuo, Rio, Anguzu, Yatunzenu, Gujintu Sisiansoni, Gujibona. Egentu Chijona, Ejo, Jisijesu, Choja Gabamga, Ejo, Mpoji Bambiri Dwe, Ivantu, Baganyona, Konya, Gonse, Agusala Egentu. Ejo, chotwagasia, mujisigindi, alimu I, Pori, Mouse, Rock, alimu Amei, Frau, Abalo, Gabo, Raguno, Agubamba, Siamagwebo, Eji, Pati, Ejo, chotu jisi. Saata yiri ncheji ntu, Ejo, chotwaga wana, jangu zulogo iguzwa mwini nchijo. Tualibika tobe ni moonya, mwinsi, muzienzio izyajo, kambo iguti. Ijuliareza lilamba ikutete inga jioba nzila eo. Harimu ijirengwa ja eri mupaisi mubusena kwa msinsimi imusinsimi ngujwi harimu imupaisi wagalimbungano harimu ijanjira mubusena mane jataliga ikutobela ilogo ya kutijwi ya gaba jenzu gubantu tabali huipe pao inga wagonzia ikuliamba kabela tabagonzi ikulimfisisha pambo tibaga isigwa ulindirio Paulo wagati ikutimwembo wapa ikulila ikutangwipi nguni oyo ukonzi ya kuziba ulibambila iluwagwe kunkondo ibantu baga isigwa gu ijwi liambungano imwembo wambungano turi jisi ibanji mujikolo jesu jansondo ikuinda ibamwi bababo mbaba jisi ejo tajambi jintu. Tuli jisi gunji, mugabungwe igesu iwinda iba mwi babo mbaba jisi. Tuli iba pati iwinda, angati gatu bungwe mwabona, oyongomu shobo wajwi, elio bantu, ndobaga isi gwa. Muga zila balazwa aguya ujana ibantu, igubanjizia mugati, magumi aziuru ziaziuru, mumusu angano imu pati, igubanjizia mugati. Ino nchinzi nchoba isha, tujisimbunga numpati iwinda. Tujisimbunga mpati kuinda. Tujisi jigoro jansondo. Tujisi basimbungano banjirogo. Tujisi murangi. Iwa dolopo gabora kumbungano Yesu. Eno inga. Chaba gabo tujonse. Pere iguti. Njona mbungano eyo. Tiaga isi kwa kuchu iliareza. Imwembo wa magani magotu. Ino nchibo tunzi. Choji jijita. Harimu jindi jintu jabuga mbulibu yo. Jabuga agati gamfurumende Yesu. Ino nchinzi jaga jitiga, imbungano tiagazi jwi ya mwembo. Eryo, tibagazi ejo jagujita. Isho mezo jipati jagusumpuga, jompompo, lipampugi de gari njira. Eryo bala indirira atara ya jintu, ejo baibere, cheria gamba gumbere. Agujireta mugati, mwabona, ejwi liatu nzenyu. Alimu jaga tondeja kuti, jaga lipati iwi indajwi. Yabugombi, na pe inga ni magatajita ejo nchoba gajita, ijwi ya maga ni mabotu. Kambo tulashomeze gwazi ntuzinji, tulashomeze gwa gusumpuga, harimu gwina gusumba uzia pere, tuyoji jana. Pere neguwa ejo tajambi kufumbwa ijintu kumushomi. Amu jure mbugu ya wa Hebrayo, kujipati ya 11, suiri lagule ejo musari Paulo chaga nana. Nzira balo mumazuba baga poba ira gonse muziku tuzia mberele amuziku tuzia mpongo gababula ajirao tagwe busena baga kagirwa ikunjira mumunzi nagari kubana kunisia kanso chindi twa mbotu pati nitwa gabora kunisia Rome nyanda ya miaga yotatwe iguzwa gurufu rwa Kristo munisia kanso mpati chindi imbungano mpati. Eyo, yagaimina ejo, jagaruleme, yagaribu yanda baibere, halimi iba sanduki bana Roma iba mbungano ntanzi ya Roma yakanjize yetu yanza iba amba ikupa mukozhani ombuli mbotu jisi Christmas Christmas Kristo tanaga zyarwa mukuzuba wa makumi obiro abosano ibwa bwana rupale mbuli buyo mbonda takazyarwa kambonzi imarundu a Judea akali ajanda halimi wa jirayindana onse amasinsime ambi a Bible wakazi ya romuji indi ya kutebora mbuli tuwele doonse mbotu ziarwa kambo nzi wakazi ya rurua mubutala mubusena iwa munganda wakali kabele kambo nzi chataka zurirwa ibu yo kujipairo na kujipairo jagwe ogo kwa kaka nkaminwa kujingano wakasororirwa kujingano mula sorora mbele kujijairo wakali kabele pao wakazi ya romuji indi tuwele nitu wakazi ya rwa hele mwabona nyebo Ikujita ejo bakari jisi ibusuba wakuziagwa. Ibakari zazuba. Obo musi indi ziazuba. Isuba mumazuba. Osane ikuzwa narupale. Kwa magumi obiro ikusigagu narupale. Kwa magumi obiro awosanwe. Awuina jenda nukujea. Ikuazuba. Jira indana. Mbichana ibusuba abuzuba. Wula lampa. Agulampa. Agulampa mane. Liauma. Ibusuba. Ibuario bulamfu ikuinda. Mungu nkumu na masamu, alimi mpao muna rupale, ibuzuba, ibuwa liyo bufafi, ibuinda. Alimi mpao ejo jindi jishonto, ya magumi obiro awasane ibuzwa, kumagumi osanwe, ibusigabu magumi obiro awasane, gaga jisi imbahagani, ya bana Roma, agusegerera, ibuwa buzuba, waguziarwa, wagareza, igazuba. Abao mpao Jupiter, oyo wagarigareza, gabano Roma, alimi mpao, gaga jinjizia, Mugwamba mpao, tiyogweza imwana waleza abuzuba wakuziarwa, wakaleza gazuba. Ibagabika ejo antomwe, iguba igusegerera, gomwe gupati. Ejo jirimpene, halimu o, igunjizia igunji ogo, kubagabika mugatimuya. Halimu mpao baro, muntu wakasimpe waleza oyo, wakali iguyanda iguka antomwe ajwi, mburi polikapi, Irenius Martini. Aboba pati, iba tanzi, muntu, musalali oyo, wakaribi anda kukaranto mwe agasimpe. Harimu jindi, nivaga, nivaga gareta iwinda, munisia kanso, wa mui baba aboba ntu, wakaga kwa ilogo, mane, iba sinsimi, waga njira, iguzwa munkanda, kakutagwe chobagari humbide, goonsi iwabo, pelega bela, gajikutu, jamberele, ukara, munkuta eyo, pere, wakarisi ijwi, ilia mwami, pere impuo, Ayo mazuba ali kumi awosanwe atu nzenyu twabulowa. Aguli endereza mpao twagajisi myaka iri juru ya bukalo gwa musinze mwabona. Peleza wakashomeza ibuti kuti mwembo uyolira alimi. Yonse bantu baraswira kuti ili akasimpe. Yaji. Yonse kulingula ejo nchojita ajwi. Ijwi ya tunzenyu alimi sebo mu Amerika abamu ibambi munyiga. Tulijisi ijwi, liyamba ikungwiga logo sunu. Halimi elyo ndijwi liya Hollywood. Liya jata inyiga. Legela mtu omwe azwe mu Hollywood agintu yumwi. Uyoji jana gonse mujisi. Lino tulabona ikuti, laga wamba jigo zianyo. Jawa maga intubesu. Agusama wabo, zirengwa ziyama susu. Gagabamba igusama ogo. Imbungano irede guziba ijwi ya mwembo waleza ari jejo. Pere gulirupyo pyongano lunji logo kambo murabona bamwi bajita obo. Niko zyanyo. Mutariko zyanyi si mburi mushobo oyo wa mugo zyanyo. Kambo uranyo nyoga. Yonse gongwa jwi iliareza. Ejo nchamba ikujatilizi anchijo. Alimi pao tulabona guhori udu, balabu siya zintu, alimi amundirege buyo ndiganane waga indiganini, aliyeyu notutana inka agumbere. Wagali ijintu jagazwa ikutariga indigana mfu kainda ikuti imuarumi muhori udu, wina nchendi wana muarumi eno, ngo ufiga oyo Kristo nguwa gafida, pere buyo ikumutondehya. Waga nzaga ntuga nini igategwa. Iba na bagari uji itaguti hula huu. Hula huu. Na jintu jumui. Alimi iguti iebo wa sola igubo na zisapi. Azintu ezio zitobela ezio zinji. Mubana iba nini. tajirika botu.
Now, Hollywood is full of the gunfighters.
Lino Hollywood is with the basikugwana bantoboro. Lino kufumbwa muntu oyo uzi magani agale. Ulizi kuti bantu baro ika indikuya mumasuba. Ikuti bagali basikugwana bantoboro. Mburi I barombwa na bandeni. Ti bagali basijisi babonega gabotu. Bagali basangi. Bagali mburi au koponi linga. Bari jisimusobano wa Hollywood ngobaita aji pegu pegu. Bajita kuti Gunsmoke alimi ndangwa amonita abuzu wabumi ikuti murombwana. Oyo ujisobana, Anes na jintujimui, na Anes, ndaruba, elio sinari yagwe mboli bede. Halimu ulere de gu, kukweza, uyo imini na Maton Diloni, oyo wagari musirigari muka sans. Halimi Maton Diloni wagari wayoro mbuliga surwe, wagatubula bantubali kumi, abobiro, alusele, usule, ibantu banyina igambo gaba yabwenda anze iwa dropo ya roads alimwi akulindira musogwe alimwi jindi muntu asiga ibinda oyo muntu umwi inga wamwita akumwambira kuti kwakali jigwebenga jimwi jibora momu pawo kwazwa ikuya jindi muntu anjira mukati wakali ikunga wamudubura ikuinda musule.
Now we find this big guy that comes down. Why
Dino tujana iwuti ngoji kwebenga iji pati ejo jibora ansi kambo ngu gurumbazi ya ijibi gumanini de pere ibana banini bajisi Yesu inga ibagonzi ya iku guambira iku nji ujatikizi ya Mati Diloni iwinda obo mboba gonzi ya iku guambira imagani a Jesu Kristo zintolo zintolo zia 10 senti amasena apanga zisani balale ngelezi ya iguzula, igushonto, chonto, ntobolo, zia matoi, hatu hete tunini, oto, oto. Ntoko nzia igura kufunga igubusena. Jirika botu kusama ejo, pere, ndiri, ndiri mugu mwambira, ibu yo, mwabona inyebo. Kabela, bala, bala, inyika, ya zia magwebo. Ilabweza ejo, ugupanga mamilion ama dola iguzwa, bulinchijo. Tulijisi ejo, nchotuita iguti, iguzwa, wamusari patrigi. Tulijisi ejo, nchotuita ezi. Masuwa kupumuna abu gombi, alimu inyiga, yabu yazi ya magwebo, yajibwezira, elio balapanga mamilioni ama dola. Buzu wabwa mutumbu, imurui wa marubaruba, kambonzi, ibuzu wabu onse buyerede, iguwa buzu wabulemu gumutumbu, uligubusena gumui, waga indi, kwaya ugamubone, kiyoba jerede ilogo guinda iduga, yonse yebo, ndogo nzia, igumutumina. Na kufunga ijintujimbi. Mwabona pere balajibweza. Ngichwi alimi alimi. Twasanganya mugati moonya anchijo. Tajiri igabo tunchobeni. Pere nchinzi choyo ojita. Mwabona tuli tuli ibuyo. Nili mkusora igusiga kugambo jeni. Awa umuambila ijintujimwi. Ejo chen chendi shoma. Ichwi tali janwi janwi. Ichwi liareza. Lino tujana iguti. Lagabamba intamo, alimi sena mwagasola igu hiba. Barombe ibe suba nini, lagaba bariki, ayovis. Yebo ujisimwa na uligitwe obo, kuli inchamponya aja kufukambana. Gumwe itamwewe, kumwe na tobiro, na jintujimwe. Utajijiti ejo jirayosha, yebo wati, ino nduanda nonzi izina nchori amba, kambo zinchobeni. Yamba jintujimui, isina liago, lipaji mojabu miibago, hino mugwesu Brenham, uli aziaru iyo, ruamuyerwe, pepe, tandili, ndili a, mbubobu, mgamba, imwami. Kambo zi jagari jaguti, jindi jagobo, wagapo naguzi na jagwe, mburi, mburi mujengi, sirweno, jagobo, elio jindi, leza, naga mujincha, waga jincha zina liagwe. Leza waga jincha Sauru iguwa Paulo, Simoni iguwa Petro, Chanchobeni, lila jintujimui, alimi Ricky Aovis, abawo mazina mburi ayo, inga izina, lina Amerika, liasunu elio, lisoa imwana mpao, ibuyo moonya muri ejo. Mwabona ejo chenda amba lino ndashoma tandi, ndirede iguyungizia, igutasaga na igule. Amutabi awa, mwabona ejo, chindamba, inga, temu wajin huisha. pere ezintu zionse agwaro tazinkwigi kumuntu buyo tabayi jati kambo bara bwende bomwe ogo gonse nkoba yakuswirira imajwi ayo kulijwi yabasuriyo lwabu lenge komunisimu ikusome jayintu yemwi nchobatagonzi ikukala anchijo alimineguba jibera jipati jabantu bana Amerika balihungaidwe mukomunisimu dino ndagali mukomunisimu masena akomunisimu mubwini mujemani ikujwe lyaruzu bazu irwa Berlin bagajisima nda mapati ogo ikutondezya ibanze yebo were degwenda atala mugati kwambabo tabana ikumana agwaro kuziyamagwebo ziyabubeki bari mukusola ikutonta kumbere ijintu jimwi arimi murasha ibusena buziyariwa komunisimu eyo nyaga mingi yaga inda jindi ninagali ibuyo murombe mukubushi ingandamba myaga iri magumi otatwe aitatu yaga inda jindi nazisimu afasizimu akomunizimu niziyakabuka ndakati ndamba imusina ya Jehova onse ayomenwa mukomunizimu peresa mwakasola ikuyeya leza wakatusila inzila yakuzwida ikuti na inga twayibweza ibuyo ulivyo jibera jomwe ja Russia jilingo komunizimu jibera jomwe pere bali mbejibera jendereha
1% of communism. 1% of Russia is communism, rather. But they control.
Jomwe jibera ngu communism. Jomwe jibera ja Russia ngu communism. Mubwini pere vale enderesia. Ani mujintu chijona. Bomwe busena bwa Hollywood. Pere vale mugu enderesia. Gutandila gabera gomwe na zibela sipati. Yamwewe wabantu wa United States zilainka gumbungano halimi basi mbungano pere valenderesya mutubungwe oto ejo komunizmi nchoi bulide utala ikuya ngundijwi ilyaleza ikubuka akati kabo halimi inga yabika kumause mufinirani jindi murombe oyo munini nakabusikwa ikubafu ibuzwa obo alimi vakali ndiletede kuzwa ntamo ziotatwe obo mulomgwana oyo munini wakabusigwa kubafu vasikalomamba bana komunisimu ibana Russia ikaba ingwi awo anjuzio yabana Russia emiso ziki imburumuka ansi amasaya abo vakati tiyo tambula leza uyokonzya ikubusya ibafu kutavikira imanu ubambungano ya Katolika ambungano yabana Luther hatu onse oto tubungwe alimi vakweza zionse ziamari akuyaka tubunga akutapa ibantu nojibajo mwe balapona mburi ibamwi ibantu kulere de ejo Russia ntoibuli de ngumusi nsimi kubuga awusena anto mwe ajiria mwami ejo ligonzia kujara muromo paho ejo jibela ijipati jiotola ibu enderezi ejo Amerika nchoibuli de ngujwi liya musisimi waleza oyo ugonza kwi migira kutapatira Hollywood akutapatira izintu ezio musina ya Jesu Kristo ari mbungano ya muya usalala iyo enderezia irupia pchangana runji ilogo mwabona maji manji ilogo aimpene ari rwana mbungano jiliao umwi onse uyanda ibantu ibanji imuna Baptist ujianda jonse, muna Methodist ujianda jonse, muna Presbyteria, toonse tujisi ezi, halimi Katolika ibanga mbuliguti, yojitola jonse, elyo bayojita, elyo jiri mbubonya jui, yareza iguzwa mubaibere eri, bayorela, pere leza singuzu wa majuru, uyorela kumamanino, ibasariri bayotola, iwe endelezi, bumibuzuga, ibaibere yagamba obo, bayotola bwenderezi manjibo umaji mabi pawo kuli ijwi ya musinsimu abubeji ero ndijwi liyosha imwarumi oyo uliita irwagwe imusinsimi imusinsimi mubwini ngomugamba usi ibali yasunu musinsimi choliamba imuntu oyo ugamba uga kwinsi abunanike buli muntu oyo wima akuli tarogwe imusinsimi iwo gaga ijwi ilyaleza uwo gaga igasimpe igaleza Ulima chima njirogo, zindi buyo zinji, ziaga inda wakari imu kwesu kunze ikuya, wakari kundiri la ilira, ogo wakunjiri la au, kere nda, nda zumbita wakakamwa, na kambo zi, nda kasumana na, akunoya kumbere, mukazira, akuchoka musi, ikuti uliwano imu kwesu, nda kari kuswirira kujintuji mwi, wakari uwesu, uwesu mwenzuma, mukarati, muntu usia.
And they call it the Elijah.
Balijisi tempere ao alimi balaliita Elia Muhammadi. Na zintuji mwi mukungusi Elia Muhammadi. Ikubuga anto mwe ajui agwamba kuteti ndebali ajui elio lioleta I imugowa wabakara iguzwa murupya pyongano oro.
That you see the very thing. There
Ejo nyo mwabona Iyo ntujijona, wabo, 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 mumoselemu, uri anu, tempere yabo, kambo nzi, sena tamuguboni, iguti interis yonjiona, yanchijo, ilirubide.
The colored people, just like the white people, brown people, and yellow.
Ibantu bakaradi, mbulebio bantu batuba, bantu basaraluga, abantu bayelo, igutari kujogera, kujogera, kubuna Muhammadi. Pere kujogera kuri Kristo. Njiona milao, Bible nchoriisha. Kuna Muhammadi burwana ijwi. Lino ndaga jisijorwe ya kusorora. Bana Muhammadi bari ziulu ziri kumi kuri Kristo jindi jomwe. Kudahabani, South Africa. Tabutonde zijintu nijiba jomwe pere ruiyo wa mizezo. Harimu ruiyo wa mizezo. Duri igabo tukufunga kuti. Ruiyo wa mizezo garu tagagi ijwi. Pereji hindi ruiyo wa mizezo ilu wakaga ijwi. Mkogu ti ruiyo wa mizezo ruli rubide. Durapa gulila iguta zizirwe.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away.
Kule zintu zionse zindi zio inda pereji liareza. Yesu wagamba obo. Majuru anyiga zioroba, pere ijwi iliangu, karigwe nerioroba. Abobo nyo mwabona iguti tuere de iwukara ajwi, ijwi. Banjirogo banyonganya izintu, ibantu barabuga, tabazi ijwi, arimi balamba zintu, arimi ndiza, zingu ya gabotu logo. Komunizimi ngojintu jiri gabotu logo, muntu onse mbubonya, tajigwe, ibali, arubono rwabo. Bonse bababo mba komunisti. Sena mwagasola igu ima, igu yeya, igu ti, oro, ndubu gurusyo robu beji. Mboi bede komunisti mna, alimi, koguli, kogwa gajigo zianisya neguba. Chiesu wakati, imiu ya yobiro inga, yoba munsi irogo, inga jioje inga ibasare, ni wariku gonzeka. Alimi zintu zionse, diabolo sinziajisi, Ngoru sanduro sanduro rwa ejo leza nchagalenga. Eje bingo bururami. Boga sandurwa. Ibu beji ngoga simpe. Gaga taamga igabotu. Ibu mambe ngo mujito. Oyo leza ngwaga sara. Ulindiswe. Waga sandurwa. Kuhonse kutashoma ngoku sandurwa iwa uzumina. Yebo ere degu kakaka simpe mkutegwa ubweze ilu sandro. Mwabona vamburura majwi aya. Asunke guinda kujwi akubona kuti na nguka simpe. Oh mbotu konzi agusumana a majwi aya sunu. Pereji indi Yesu jamana. Pele majwi imanji ilogo ayabantu njebatazi. Joja kujita. Imuna Methodisti kunserelo. Uyongwa mugamba usi muna Baptisti. Bayo inka anze guya. Bayo kala iguya. Gwaga indi. Eyo mpao bayo inka. Umuna Rutha. Alimi mbuwa na Pentecosto. Bari jisi. Nka muziandene. Yomwe iyo zuzira. Uli imwi. Ayomwe uli imbi. Pao ujoga ogu. Agogu. Jitonde zia kuti. Tositi gidepe. Kumbwa jwi iliagwe. Nderi awa, lirirembe dwe apepa, ejwi, lioto ndezi kwa kutina nguga simpe. Inyiga yambungano taizi joja kujita, inyiga atu nzenu ili murupyo pyongano. Zintu zionse ziboneka iwa murupyo pyongano. ibarombana barazuza ikuzwa ikuno chinthu chimwi chabuka jacketi limwi ibhagi limwi iye ndini ndakali muromu bali chisimpikiri zili khumi afuka ziyandene ziyakatondezedwa izo ziyakagagayirwa mu dzanza ilya jesu ali mingulibiyo ziyotatwe pereneko pa bajisi bulunguruzi ikwa mphikiri izili khumi afuka ziyandene lino inondwa ndanonzi mbochiphanga ikuti nguni ujisi mphikiri kristu tana akatusiyira mphikiri ikuti tuzikombe wakatusiyira muya usalala ikuyinda budjwi ilyakwe ezi tondezo ziyopathokera awo pashoma bayopa amphikiri ntanzina panojisi ezi tondezo ziyopathokera apo ipashoma bayozulirwa kukapungwe chindakatalikana takatalika nokapa ikomwe mupone opo ijwi mboliyandene peri ezi tondezo ziyopathokera apo balo pashoma muzina lyangu bayothanda badayimona ndelyo ijwi bayowamba amyambo mipya bayowokeza nzoka ejo inga tachikapachisi baro ikuti banywa zinthu zikora tachikapakathazi baro ikuti babikamanza apo apachiswa bayophona alimwi mulangishe izinthu ezi akusanganya ambi onse amalembe kwabika anthu omwe lino ejo chilike tachikonzi kuchithondeza takukwekonse pawo aposenasepo tokana pentekosto potupa a mugwagwa uorupide sa jesu takamba kuti ipanji bayokupoora kuli ndime mukuzupa opo akwamba mwami sa tindakachita zinthu zyanguzu mu zina lyako sa tindakasinsima mu zina lyako sa tindakachita koonse oku mu zina lyako elyo jesu akati amuzwe kuli ndime inyepo no amuchita izipi tindakamuziphe sena mwabona nyepo bachisi bangu babunyina bangu khambo chendiri mukuthaphatira iloko akupha mulandu kunziyarani eyi ingawamba amyambo mbuli ibanthu abanjelo ingawaziyana mumuya koonse akuzunguluka imbungano eyo tachikwe ichinthu chakuchita anchicho ndakapona bana muhamedi kapaziyana koonse mbuli oko ndakangwa muli dokotera ichilabha chamung'anga ndakapona parosi kapayima akwamba mu myambo akuchiphandulula akwamba mbuponya ejo chiyothola ipusena alimwi chakachitika mu nzira eyo ndakapona mphesulo kayinyamuka akulemba mu myambo ita ziziwe alimwi omwe ibuyo ikuya wakakonzera ikuchipata kakuli wakali diabolosi
your eternal destination
yebo tokonzi kubika koya ikutamani atala akulinhwa komwe satanu lakonzi aikwiya kufumka goko kwakulinhwa kutali kokuziva kristo ichinthu chimwi chachintcha mu bumi bwako langisisya bumi bwako alimwi bukoziyanisi anthu omwe ajwi akupona awo mphopede ikulangirira janchopeni nekupapopo kwakonse oku kulikoziyanisya madzwi akupebji pasinsimi pabebji zyonse ezi zinthu izimbi ezyo zili mukupuka jesu wakachiri kwamba nekupapopo kwakonse kwa eji kufumbwa imunthu oyo umva ijwi ilyangu akuthopera ndime ngu ijwi zilira ikutuma ikwakwe kuli ndiswe isunu muli onse aya madzwi ayo ndayamba inga chiyothola maora ikuthondezya onse madzwi aya alimwi chili mukunyonganya iku panthu nchinthu chipyapi loko alimwi ikwamana konse yepo tokajanichi ndi chapiri yepo ede ikuchibweza eno yepo inga tojana chi ndi masiku sunu yepo inga tojana chi ndi dzunza ngu eno jindi yepo wamva ijwi lyangu uthayumi moyo wako muli mu mazuwa akusumunwa lino nchechindi eji nchechindi chitambulira ikuti kufumbwa munthu uyomva ijwi lyangu eyo yakukuthondeza ikuti ijwi lyakwe ngali chino liko ikuya akati kalupyopyongano lonse uchijisa ijwi khambo zi ijwi lyakwe lichino liko lyonse ndeli awa madzwi anyika ziyoropa pere ijwi lyangu talikalopi ijwi lyakwe Hatu weze buyo iwamba maminete ambi osanwe kia kukambana. Saa inga mwagonzia, inga mwakala iguramfu obo na maminete mashonto. Lino, ndiyo nyanyara. Hatu weze buyo ba mwi abo baga mwa iju eri, aguli swirira. Inzira obo, mboli ya gaba jita kuliremega. Ejo ncholi ya gaba bamba ikujita. Lino ndiyo indirila igunji kwa marembe awa. Igu tegwa ubu yo tusige koonya igu gama. Igu lindinye obo, mboli ya gaba sandura maumi. Abo alimu abo onse baro ejo. Jangari kujatili ziamba abo. Inzira mboba gaba jikambyo. Tuitabuti jikambyo. Kufunga muntu waga sora igushomareza wagali kuyero kuba ajigambyo kambo ikuti goli mugende ibanyiga uri jintu jimwijirubite ayebo uba muna Kristo werete ikuba ajigambyo kambo bonse abo bapona jaboleza muri Kristo Yesu bayonjira mumpensio izyanyiga wagali munyiga ari munyiga yagapangwa anguwe ari munyiga ati yakamuzipe yakufukambana eno Musiri sise mburi mbotu jara.
Adam heard his voice.
Adamu waga mwa jwi iliagwe. Mugu tontora kwa mangole hia. Alimi waga jisi ruswa nanu angwe. Waga nina rusuro kuli Adam. Waga mwa ijwi iliareza. Alimi waga amba. Tata, eno, ndarila ziga iwangu ansi igutindone. Alimi waga karansi. Alimi eva. Aha kuboko kwakwe imulavu isurwe abanyama iba musogwe vakalala mponya ikumuzungulika wakanyina ntenda wakanyina nzira yakujiswa wakanyina nzira yakutuntulika ikutena wakali bugide mujifumo bayose simuga Adamu wakangwati iliakwe munzira eyo njagerede ikuti alingwe.
But one day he heard his wife's voice.
Perebu zwabu mwi wakaswira ijwi lya mugayi ntu wakwe andijirege ejo jirike wakayindika nini pere wakaswirira ujwi lirubite lakuli wakali mugayi ntu wakwe janzyo jiri munsiroko chaka jisi ansi kambo zinataka mbuli jobo yekuamba urambuli mwanakazi mufubafuba alimukuti nakachita imugwa wonse wabuntu inda no upona mubusena igwa kufa jaga jincha ibube wabuntu nsi ajindi pele wakamkwa jwi iliareza wakali aruswana no andiryo pele jindi na aganyona bobuti imbwa akazi bakuti muka intu wakwe wakali rubite amu yeye jaga likwebeka tulaye asunu kuti ikabunga gesu mbunga no tuye yakuti kuzwitilira igwe susunu nguleza uli mugwe mweta mweta arindiswe jiboneka kapotu jakaboneka kapotu jindi ya migaya na akaima awo kumbere yabasinsini bali myanda yone anyika yonse yakali iyabo elyo bafilisiti bakakede ali njiyo ibana Asiria jakaboneka kapotu aba basinsini bakali iwamba goya anze awo eyo njiyesu mwibweze pere tiriakali jwi lyareza yero migaya wakazunguruka akuthuka ijwi elyo mbobuti mbwakaziba kujijita ejo kambo jirengano jagwe jakali mbubonya anthu omwe ajwi eyo njenzira irike yakujishoma akujibona sunu jirede kuba ajwi hao saa mwagabona Adamu na agamana kuswirira ijwi ili mbigunze ya jwi lyareza muka intu wakwe mwini alimi mbungano ili mkuswirira kujwi ya kabunga igaryo ikunjizya mulinziziyo tuyanza mukusena ibwajwi ikuba lekela kuphona kufumbwa nzira njoba yanda kufumbwa kuti gaba inka kumbungano ajizo jambungano imwi ayo ngemakani Jiswa nganyo jiri munsi logo ejo mushomi chajisi ansi gulimbabo nimbungano pere imushomi wini Jiswa nganyo jiri munsi logo ngumu ya usayara ngu ejo iliareza abo mujana kuti Adamu wagaeya jimo ijagwe alimwi wagamwa jwi iliareza gali ita alimwi elyo wagali mumatu amuguyo Elyo, pere liagari ijwi ya ruzuro, kambo nzi, yebo wajita eji. ngagamba kuti America sunu na inyika mulupyopingana rwayo rwabobombi mboli mboi vete alimwi America ili mukukomena mukumenwa Jehova kukombi bwachisi ikabothu eno nguni ukhede kumbere lyangu ndirize ngumatepo alimwi ayo inkago onse kunyika tuli jisima kanze amatepo akuthola imurumbe onse wabweza inyika mbizuwa mukati masi onse ambi ma eno kutinyepo mukalange akubona muli mbwi ibuyo mumathu a mukuyu ndiyendi ijwi lyaleza yakwini yazwa anze tabezi jakuchita kuchati zyandiryo ili mukunyonganya tabezi echo jakuchita jakufambana no wakambwa ijwi lyaleza lyakaliva mbira ikuvuna bumi bwakwe alimi wakathobera malayirire alimi wakayima ikuti na munthu wambwa ijwi lino muswirire mujate eji ikapotu nthopeni muthakachiwi ikuti na munthu wambwa ijwi lya chinthu chimwi alimi na lyatondezi kwa ikuba jwi lyaleza alimi muchindi alimi mphawo echo chizwa anze ikwa munthu machulu anyika ziyoropa pere ijwi elyo talikonzi ikuropa no wakambwa jwi akupha mulandu nyika elyo pakamuseka mukusyo ikwakwe khambo mulumbe wakwe ti wakazuminana akuzvidilira ikwapo ikwa sayansi pere yakawa akunyonyona nyika yonse mwabona jwi lyakwe elyo yakenda imbuto yakalirede awo ikukhalo wonse wakali munzira njiyonya samuelo wakalipirika cindi na akamva jwi lyaleza ikuti wakali kuyambere ikuzula eli imunthu oyo wakamupambide imunthu oyo wakali wichi kulingwe alimwi wakakumukomeza akumusanina bakwesu bakuthausi sandi bakuthausi cindi cinji ambaakani isyapo syathupungwe ithwapo athuyanza amapepa apo munkhomo syapo akulikombereza nkukonya kukonya ikapunga ako ikakapapamba akupasanina akupakomeza akupapikha mumasena mumbungano akupapikha mumbunga yebolere tekufukamina echo nchopayisya mwabona ino nchithu chiyosa mbochinga chapa kumuzike wini waleza ikungwa jwi lyaleza akuyerera ikujokera kukapunga nkhakonya kiyenderezya wathu yebo uli zulidwe khambo yebo toshomi ijwi eri ino nchinthu jakali chiumu kwa samuelo pere wakali musinsimi wakalerede kuchichita kakuthakwe makali na chakachisa naphe wakalerede kuchichita munzira iliyonse musa wakamvide ijwi lyaleza wakazide bwiyo lwaziyakukombi wakalizi konse kwaputetete abuyumu pere wakakachirwa wakamvwa ijwi lyaleza musa tanaka chili mbuponya alimwi wina munthu uli mbuponya ingandiza wamvwa mumathwi ako ijwi kalikanana pere cindi wamvwa mumoyo wako ijwi kalikanana mwabona pawo uli mukumvwa yebo toponi aliso lyako yebo udalanga aliso lyako yebo ubona amoyo wako yebo udapona chinthu chimwi wati tani chiponi uyo yebo hamba ikuti tochimvwisi yebo tomvwi amathwi ako yebo umvwa amoyo wako cindi zinji imathwi anu amvwa jwi lyabwini lyaleza alimi lilawa ikuzwa kuli nduwe mbuli manzi mkawa wakusule lyadata pere cindi yebo amvwa nchopeni yebo umvwa amoyo wako alimi lonse bwiyo lwaziyakukombi oro musa ndi wakachisi tanakamvwa ijwi lyaleza pere buzwa kumwi leza wakayitha oyo muyembezi wamberere ula myaka makumi ali lusere yakukomena kuya gulupazu lomwe akuamba kulingwe elyo wakalijata wakathondeza kuti wakalileza chinthu chitazi nchakachitha kuli musa wakathondeza ijwi lyakwe ndiyaposeremuka ndayeya echo chindakashomeza alimwi echo chechicho chakashomeza kumazuba amalekero uyopusya iwanthu kuzwa kuli wamasi azishomezo zyonse echi ndakashomeza wakati musa samununa mabuso ago mumaji ambi jiremege lino kosowa ansi musako wako alimwi ii gasamu gayumu ikuswa munkanda gakabanzoka elyo musa wakiichata akuinka ikujoka kuchiimo jawo rubo mwabona wakalizi kuti oyo wakalileza kamboleza wakamba ijwi lyakwe ijwi elyo ndiyakali kukanana wakati kosowa ansi musako uwako mujanza lyako elyo ndijwi lyaleza utasole kuyita chinthu chijona elyo tali lijwi lyaleza kuli ndiwe elyo ndijwi lyaleza kuli musa ndeli ijwi lyaleza kuli ndiwe kosowa ansi musako wakasanduka kupanzoka wakati lino yebo wayowa nguwo ikweze kuyinda kumuchira alimwi wakachokera ikupa irupo ijwi lyaleza kuli nguwe ino wakachitanzi leza wakasimphikisa ijwi lyakwe ndakachisikuyithwa miyezi michontho yainda kuthandira ikupa o yakali kuthandira imwaka ikuyindirira mwaka wakainda imuli ndo munini kumamanino akuswangana iwa telefoni anthu omwe amukamba usi wa baptisti amukamba usi wa pentekoste wakati mukozi branham imwami wandipamba mepo ikupa musinsimi mwanakazi ngati yapota ngati yebo ulisi ndakwambira ikuti wakati yebo wakapha bumboni kuti mulimo wangu wakali waleza lino tiindaka konzya kuchichita echo chili mpene kujwi apopo ndakati mulindu opo mbulupizi thandikuziyepo akwaro ali mukamba usi wa baptisti ndakambwa mukamba usi wa pentekosto wakati ma ndichisimuswangano kuno alimu wakati imwami uli mukuchita zinthu ziphati ndakati ndarumba kuli echo wakati ndakati sa kulina akasola kukwambira kufumuka chinthu kale ngati iyi ndichisiyi makanzi maphati mujanza ndakati babota ndakati lino makanzinzi ayo ndakati ino nchinzi imwami chaka kwambira wakati boya ku Phoenix Arizona abuzuba butene alimi mphawo ndiyo kupha yebo yachiman gold mine yakasweka alimwi uyokweza ingolide eyo yajanwa imu yankhapera uyogwasiriza mamishinari wonse munyika yindisepo tonse tulizi kuti yachiman mine yakaswekede ngukano apopo wakamba ndakati ma ndiyo kwambira nzira mbokujanwa ikuti na nguleza naphe ndakati yebo ukapeko kupuzupa opo elyo kuti na ndiwe uyo jana dachman main yakasweka kokuti nguleza ikuti yebo uthakayi jani dachman main yakasweka kokuti weyemphwe akugwisa muya oyo wakupeja ikuzwa kuli ndiwe eyo ndiye nzira yakuziva na nguleza naphe leza wakati musa kosowa ansi musako elyo yosanduka ikupa nzoka wakachichita wakati koyibweza nkhapera kuyopa musako alimwi wakachichita ndiyindireza apanga chishomezo cha mulimo mumazuva ayamamanino uyoyitondeza mbuponya ibuyo mu nzira ndiakamba kuti uyochichita poonya yepo ulizi ujisi ijwi liruleme uli mukuswira kuchinthu chiruleme khambo ndijwi lili mukutondezekwa oh mbokuti mundijatire ndi kuli kapotu musa wakalileme kabwandene langa echo ichinthu chigambya musa chakachita lino chonse chindi wanothopera ijwi lyaleza ulisondokede kunyika ikuzwa puchitira wakachana musa amukanthu wakwe kapakhwerete akambongolo akana akasorokako na echo cheku chakumusanza mwana akasorokako alimi mbambapo paliko oyo munthu mudhala achirezu ichakwe ngachilengerera ansi mbuli echi amunthu wakwe ulabwa libalama amusako mujanza ilyakwe kasololera kadhonkhi kanini kayakuseremuka ikulanga kuyege pita yanguzu mbuli mbwakali ikukonzya ikunkha munthu omwi wakati musa yepo uyakuli kuyakuseremuka kuyege pita wokuyothola kuyenderezi kakuli wakali kachilidwe mbuli na akali munthu mukoposi wakali kachilidwe kali munthu simpi pere awa wakali kuseremuka kuya ikuthola ikuyenderezi ero wakachichita khambonzi wakangwide ijwi lyaleza akulibona galithondezekwa kupuzuwa ikwakwe khambo ikazinthu ezo ziakelede ikupa mupuzuwa ikwakwe wakachibona paulo mufarisi sichiyanza chakuliyanda ikazwidhepuyo ilwiyo lwaziyapukombi mbuli mbwa akapede pere puzuwa pomwi wakamvwa jwi lyaleza wakabona musumphuru wa mulilo alimi wakalizi kuti wakali chinthu chimwi cha andeni yakachintcha bumi kwakwe chakukwemakani ibafarisi ibakali ibanji kuti bagamaliye ibakali ibanji kuti kufunga chinthu chimbi yakali kukonzya ikomphorora kuli paulo ulilupite paulo chindi na akamvwa jwi lyaleza wakari uti yagari yagasimpe Petro sibugombi mwagari ikuonzea kuba kubamba tunsiansia twaba pati tagari kuonzea kuli akufunga inyama pepe munene tagwe chagari kunga wajitai kujatizia nchizo nojijea pe wakari kuyobora nchobeni tunsiansia twaba pati koonya kujwi chinzi yagajitika abusu wabumwi wakamwa ijwi lyareza utaiti ejo ikuti tajirika botu akutasalala jindi ndajisalazya wakari mtu uji nchitwe, wakari ribambili de igu inkago onse kubusana ogo mwami kwa aga mutuma. Gujala inga ndamba eji, wakari mtu, jimigi indi oyo wakari muzumini, wakari fide igwa mazuba one, wakari muju umwe, iganunka gaborete, pero wakamwa, ichu diareza kariamba, Lazaro kovuga. Ere kuti yakabusya muntu ikuzwa mukufa akaborete ino lyerete ikuchitanzi kumbungano e ijiri abumi muli njiyo lyerete kuba busya mukunyongana konse kwa maju aya ayo ngetwambaura angao akukombi tunzenyu Hollywood zyonse zisinsini zyabubeti azintu ezyo ziyamumwayika mukatika zyonse ikwacho ijwi lyakasimphe ilyaleza lyoyita muntu oyo ufide mujibi amilandu ikubuumi robo lyerete ikubeza imbungano yakawa akuyita kubuumi robo masimphe weya mukujala ndamba eji eyo mphawo njojala Yesu wakati eji indi jiyobora jindi bonse abobali mujumbwe ikuti bayomva ijwi lyaleza alimwi uyolimhwa tagwe makani eyo jimo nchobede uyolimhwa munzira iliyonse alimwi bamwi bababo abo ibazwa anze mujumbwe bayobora kukubetekwa balalimhwa jwi pere lilabeteka alimwi ikuti na walimhwa sunu sunu iwainda jindi jiramfu irogo eyo yobo wamhwa ijwi lyangu utayumi moyo wako mulimbo bwakajita mumazuba akusumunwa alini kutinyepo bantu bana pentekosto munalirundika irwanu anze muthu yanza irubo muliziyanyika ikuba aji waja bukombi akukaziya inguzu zyambopo nyepo yamuthana ikubuka mububuke ikuya kubetekwa khambonzi ijwi lyaleza elyo lilakana nakulindinywe eno ikwinda bviriyo mubeteka nyepo mubuzuba obo ikutina ulibiyo mushomi ukasana ijwi lyaleza ilalila mumoyo wako jifumo jino yebo uli mushomi ukasana were debu yokwe mpwa yebo mwarumi mwanakazi barombe na musimbi oyo utali mukupone na Kristo alimwi jwi lyaleza lilakanana kulinduwe ikwinda mujwi ilyakwe akwamba leka kuchita ejo yebo were de ikuchita khambo uyolimhwa irubo buzuba bomwi khabela liyokubeteka yebo tokonzi ikulikaka pe ili mukukana na kulinduwe eno alimwi koyeya yakalekodwa alimwi abo baro bajitaka kotu akumva ijwi lyakwe bayobuka kubururami kubulemu kujuru abobo muyomva ijwi lyaleza jindi jimwi ndiza ikumva anini kuseni kuno lilakanana mumoyo wako ikuti yebo erete ikufutatira inzira eyo njolimu kwenda ikupiruka kulireza lino amu yeye bayorekoda ijwi elyo lili mukukanana kumoyo wako kujuru alimi buzuba bomwi jindi Jesu aita elyo bonse abo ibali mujumbwe bonse ibaruleme ababi bayobuka elyo mphawo eli njonya ijwi liyoamba anini koonya kulindinywe mu Phoenix, Arizona akuseni butene munsondo jindi mukutawusi naka mujata kwa jindi jiramfu iroko ikakanana ajwi ndakaamba kulindinywe ikumwambira nyepo nopanakazi kulekera isusu ilyanu kukomena kuleka kusama jabwamu kumwambira nyepo barumi ikuleka ikubeja oko ikufukhepa kumwambira nyepo nopakamba usi kujokera kujwi lyaleza mwabona nchendiphandurura jilikabotu elyo jwi lyalumuno lilati inga jabakabotu ikuti na ndabora mbuli Nikodema inga ndichisola ikusika ikuya inga ndasika kulingwe akuzwa awa mukanda mubusana bomwi akwamba mwamireza ndili wano ndichinche imepo lino ndibumbe imepo mujanza ichako kojokera kujwi busana bomwi oko nkobona uli mukuzwa mujwi Ojogera konya kuri ejo kambo inketani ninjo murogo amaswanino koigo mpenegu inda arimi kufunga kubusena mugu migwago iguti wakasia mula uwareza ambari iguteti uberegere tunsiansia au mpempao nketani yago piyo dunsugira tajugwe magani mboli muyumu ajinto ijimbi jata kujanza ilareza lita sandugi. Atugombe sunu kwamana bulamfu logo wajindi mwami yewagamba kuti uyoamba uyolemba milazio yago atala amabwe amyoyo kandizi ejo jimvi gumbere iliangu iyintubyo chendizi ikujita kukweza ichu yago alimi akulimwa yagonse chogeni liokara gunsi amyala imwi kubusena bumwi ndagomba leza ikuti uyoganana kumuntu mukubusi onse wamyaga ya agati ya kukomena onse muntu mukuruguru kufumga mbojinga ajaba kukanana kumoyo wangu mwami kukanana kumyoyo eyo yaba kutawusi kukanana kumoyo wambungano twagomba tata ikuti sunu tiongwa ijwi liyago harimu tulizi mbulimbu kwa kabede mubuzuba kwa kwa Samuele jile ngano ijijugide chintu jita janwi elio jaga nyandia kubantu abobo mboji bedesunu. Turi jisi ziroto, abasi ziroto. Turi jisi basi guamba, abasi kupandrura. Pere jirengano, jichugide. Yajibora anto mwe, ajwi, yareza, agurura miga. Tuagomba tata uli kuchuru, elio ikwi, elio liagariko mporura munkanda. Mugambe nzira ya mwami, eo njotu shoma, imu ya usarara, ulapa eo ikwi, sunu, rubo, mulibambile. Kambo gakubora igwa mwami arimi obo mboliri lienzo kambo uri machi ambi imanjirogo ikuti lirebuge arimi akuri kwisya pere njaluzyalo mumatwi ababo ibalingwa ndagomba kuti muya usalala lino uyojita mulimo mumyoyo yandiswe tonse arimi kujindi notuli amitwe Yesu gigoteme arimi ndashoma myoyo Yesu gigoteme ikuti gozi abu sanabumwi awo otakaswirira mubumi bwago ulizi marembe amwi ikutiyebo ulizi ogo kuisha igwa baibere ikutiyebo tona zumina pe kambo jintuje mwi jwi ya Hollywood yaka kubamba ijintuje mwi jandene usena mwi obo nyebo noba kutawusi mwaka janabu sena mu baibere ikuti chanchoveni ngukasimpe pere mulizi tubunga inga tuyomu tanda kuti mwaisha ejo halimi mulizi ngukasimpe ya nchoveni. Kulindi nyono bantu abo babweza jintu jirubite. Ikupona bumi burubite. Nyebo no matata. Ama mama abo batali. Mugusora igurura miga ibana ibanu. Kutasora kubago mehya. Nyebo inga mwasora kububotu ibanu. Halimu. Halimu kuyinka moonya janyika munzira ili onse. Pere muri mugubika mugosyanyo gumbere ili abo. Halimu kutina tamuli mugujijita. Ejwiliareza. Lili mkugana na gulindi nye, mutajiti ejo. Harimi ino amutwe oonse huu goteme, ameso oonse, kaji jaride. Harimi ndalumbaliza wakujuru alange, ansi, mugati gamoyo, wa muntu oyo, uli mkufa inzara. Agujana ibu sena ao, pobarubide. Harimi ajanza mujuru, kulireza, kwamba, mwami, ndayanda nchobeni nkambo, gajuliago, igu kwisya goonse, kutashoma. Harimi azintu zionse ezo zitari mbulindwe. Gundipanga mebo obo, mbonga wayanda mebo guba, inga, mwatambiga manza enu, waji indi nyebo, imwami amulerege, leza amulerege nyebo. Kabala ibaibeli agati, Yesu agati, aneguba goonse, imaju ambi, anuguti muntu uyo mwajwi iliangu, komutobela, uyo jana igu yanda guago.
Lord,
mwami jindi jiri mugumana. Pere Bible yagamba kuti mbuli kufumbwa ibagashoma baga babatsigwa. Ndagomba tata wakujuru ikuti muntu wonse wababo ibatambika manza abo mugwamba ikwini ikuti ijwi yareza elyo ndebabara akubona ikuti bakalirubide. Tayakwe nindalanga ajisera jabo. Tajiri kulindime ikulanga. Jiri kulindwe ikulanga mwami. Yebo ulizi. Ibu yandisya abuganze. Kunze lia janza elio. Lia inka mujuru. Balege iku zwagu ora elino. Baganze. Mumoyo wabo. Iku zwabu zwabuno. Uzwa eno. ndiyo kweza jwi lyaleza alimu ijwi lyaleza akulitobera gakutagwe magani aburumbu bwandiryo alimu abike mu miyeyo yabo mulimbo bali mu kwimba rwimbo rwa sikulemba sena Jesu ulerete ikukweza chingano alike kabera inyiga yonse iregwe buyo pepe kuli chingano ja muntu uli wonse kuli chingano jangu alimu chingano eji isalala njo kweza Iku siyalufu lukandangurule. Kabela jindi jiriareza liamba. Ndiyo buka muburura miigwa kwe. Kambo. Ndatobera ichwi ilia kwe. Ichwi. Ilia chwilia kwe. Ndabapa kulindwe ilino. Mwami muzina ya Jesu Kristo. Inokaka indi. Notu kota mikite imitu Yesu. Yebo wamba. Iku liambilila kwa kwa. Akushomezia iku sinizizia igwa kwa. Ngiri kambi tuwe kumurombe muni ni ukede awa, ulimugunyo na mutuwe wagwe gonsi, alimugulichwi, ya mbunganu. Ndime mwami oyo uponya magwazi anu onse, elyo ndechwi mbunganu. Alimugunyo onse nyebo, nomuyanda kupone segwa, kawera muponabu mibusarara gujwi, yale zari onse, elyo ndomuzi iguti dirirulemi. Alimugunyanda kupone segwa, laela kuti inga, Watambiga ibuyo ijanzali yako. Watambiga janzali yako. Mwami, ndi anda kupone segwa. Tino gobamba ijwi elyo mumoyo wako. Ndime mwami oyo uponya marwazi anu onse. Amu yeye, jindi ijwi yagananwa lirede ikubora kujitika. Jesu wakati Mago 11:22 ikuti yebo wahambira tundu eri kozyuga alimi akutazumba uzya mumoyo wako perekoshoma ikuti ejo nchoamba jiobora kujitika inga wabaje ejo nchoamba lino umwi au umwi munzira yakwe mwini lino wotamika mutwe wako vamba kuliambira kwako mwami ndashoma ijwi lyako ndamva ijwi lyako kali ndaambira ikuti ulimbo buja nguwenya sunu abuya myaka ndiyo enda kuya ansi akubikamanza angu amwana oyu kambo mwana oyu logo kuziba ejo jonse mbojibede murombe munini uyandika utandira musera akukomena kwa Josepha wangu munini alimi ndianda ndinywe nyonse ikuti gamuli mukukomba mukukomba mwami ndamwa ijwi lyako ndashoma tata uli kujulu tuli mukole tankamu ya bantu eyi uli nduwe nkambo gakuponya kwa mibiri yapo alimi mwami awa uli kede mwana munini mujete uli mukugwera ikuswirira ikwangu jonse jindi mumurumbe mukubona muzyali gakede awa gajatiri demuhwanda munini
There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
We in the Musayansi, Yagusiriga, Misamu, Kunina Burangisi, Wamuntu Oyo, Munini. Ulichwi ilyareza elyo lindirira zintu zionse. Elyo mbuli mbungano eyi. Mboya jatana anto omwe ikubamba. Imura onse oyo. Ngondizi mwagujita. Iziashara ziziago. Tata. Ndiri mugwenda. Iwuyansi. Akubikamanza. Amwana oyu. Tayataleza muzina lya Jesu Kristo, ndatapatira eji. Lega nguzu siyaleza, ikuponya kwaleza. Ndalombo zia kube Rwandanu duli bobu. Mulinguwe, mumaminiti osanwe achirira.
Heavenly Father, you gave the promise.
Tata uli kujulu yebo akapayisho mezyo kugo onse nkondizi yebo akapayisho mezyo jajitwa mburi mbojagambwa ikutiye bwagamba kuli eji alimi ndiri mugamba kuli diabolos onse wabulwazi na akupenzya ogo ikuli mugwanga inkamu ya bantu eyi eyo ili mugwanga bantu aba muya onse wakutashoma ndiri mugwamba amuswe ku bantu mu zina lya Jesu Kristo.
Now we know it is written, and now it's been said, let it be done.
Lino tulizi jirirembedwe arimu eno jambwa jiregere jijitwe ikupabulemu arulemeko rwareza arimu muzina lya Jesu Kristo jarombwa inyoni obo nomukozi ayikushoma arimu abashoma tawe magani kuri jijitiga tanyere teguba imbuto yaloga muya ejo jintu jimwi mugati mulinduwe eryo jwi muzari wa mwana oyu tagwe makani ejo jimo ya mwana mbojibete yebo shoma imbuto yaleza yaloga mumoyo wako ikuti mulombe uyoba kabotuna ibasara ibambi ibandinywe bali mukukomba umwi nkambo ka umwi samula shoma ikuti imbuto yaleza yaloga mumoyo iwanu ibulwazi ibwangu bwamana kokuti ikukomba ikwarushomo wakombwa kambo kandinywe ikujatisya musemo oyo alini ikuti satani wasoleka nokujeya yebo kojokera mphawo kandi nhwi mumbungano eyo ya Spanish kuseni oko munsondo ikukomba kwarushomo kwakakombwa kambo kandime ikukomba kwarushomo kwakombwa kambo kandime alimileza wakashomesya ikukomba kwarushomo kuyovuna ibachiswa alimileza kuyovabusya jirele dekubora kujitika sena mulachishoma amba amen leza akulereke lino njopa imulimo ikujokera kumukwesu Rose ndaye ya awa mukwesu Joel Rose.